Coach,
Professor,
Master Clef,
Master T.
Othi ngithathe lonke mini keke lap, yabona ukuthi kwaligama lap. Ngisamqoqo lonke mini saka lap. Now busy la makenge, Master drop my tools, I drop my juice, and I say juice, I dingos, 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 dingos. Othi ngithathe lonke mini keke lap, yabona ukuthi kwaligama lap. Ngisamqoqo lonke mini saka lap. Now busy la makenge, Master drop my tools, I drop my juice, and I say juice.
Ishimane, Azulala.